inga mwakala ndagali kulindira kwajindikira mfu kuchokera kuthala okuno mu Phoenix ndili komene nchomeni masikati aya kuba okuno jindi nanoli ku Phoenix ti kuli chinthu chimwe kuchatikiza mkuko yonse chindibamba kulimva ikuti ndikhete akati ka banthu apo palimbe msuma apo pandiyanda elio mbasuma mba ibalemu pamiphayiro mbazuwa okuno ikundikombera wa miyaka ndaye aliyonse muswanga na mutanzi weka chisi anthu omwe amukeso outro mukeso gasia akakuthawosi okuno mutolopo opo mwami mbwakalongeze chindi neka chili ipuyo mukuposi wa muswangano yangu kuzidayelyo Phoenix yaka jataka pati chinthu yomwe chili mu moyo wangu eyo iyo mukuphandula muli musankhwa munini ndakali kuyandisa ikusika ku Phoenix yonse ndakali kubala kujatikiza yalukula yonse ndakachisi tuyapiro tunini otu peka phanga kujatikiza mkuko chindi neka chilipuyo musankhwa munini kujatikiza Arizona ndilipo tedwe loko kuba munyinzi lino ndayeyela ndithandira ibuyo mwaka omwe wakukomena alimi ndiza iwindira anini pere tamujani ibanjiloko kukomena maningi kuinda wao ibantu bonse mbeputukizya ndamba sa uli munyinzi mbuli mbokupete ndali okuno wachindikira mfu elio ndiyera kuti ndilede ikuba kuthala masena abanyinziku apaki na kubusena bumwi iwiyojana munyinzi wini elio munthu umwi wakati ikuthali chindikira mfu chainda wakati mu West Branham mbobuti mbwayandisi Arizona ndakati wakali umwi wabulangisi ibwangu kuphati wachindi chapumi kuphona mu Arizona alimi mwami wakandipha oko kuli okuno mukulipambira ibuyo muswangano muphati wa banthu basimabwe echo chaba chinthu ya mwaka aumwi uli ndime elio masiku aya mbuli mbotwapungana okuno muswangana wakulinda wakuthana pa muswangano muphati oyo uthalika masiku ibwane ndashoma jakali chorwe changu miyaka mishonto yakainda ikusika ikuba amiswangano mishonto kuposena miswangano ini iyithana talika ku na muswangano muphati mubwini wathalika elio mukeso Williams mwenzi mamaningi walo amujizi Williams ijisi ibusena kwapulongwe inthopeni mu moyo wangu ku banthu aba balasumanana kundithamba ikuchoka peyo tulikhomene iloko uzulizya ikuthambwa oko masikati aya walo achipumbiri mukeso Fura mukeso Joel Rose mukeso Tony Stroy ikuswa ku Tucson mukeso Borders mwendelesi wesu wa miswangano yangu elio ii mukeso Mudara muyandisi mubotu Agnbright twakali anthu omwe munkhondo zinji ziyumu ulwazurumbi lwamulonga ndilangira kuyokhala anguwe kulwazurumbi lwamulonga mphati buzwa bumwi ndaruba isina ya mukeso ndasoreka ndiweni isina yako mukeso bowa mukeso bowa ndi ndirizi iusi bwakwe elio sena toli umwi awalo uphandula chindi chimwi kuli ndiwasinkhe mathwi kwakuti elio tulikhomeneroko kuba andinywe nyonse okuno ndali kunanga puyo awa kumbereri yangu khapena ndapona penzuma pangu bamwi pazwa lwendo lonse wa kansa awa yindi ndakali okuno yindi chithanzi ndakamwambira kuti onse penka ndijana munthu umwi kuzwa ku akanso ndili masinkhe kuti na ndasola kuya kuchu ndiyo jana pamwi akuya ikuswa ku akanso khambo ndakali ikushomeka nchopeni banthu vashomesi elio lino kanji ndikanana kwachindikira mfu pere ndakasola mbuli mbwekonzya ikupanga ikwamba imakoro angu akulembo kuthegwa inga thenda kanana kwachindikira mfu elio ndiyanda kukombera pakwazi kuchindi ndili mu Phoenix lino mulumbe ikuti ndi mwami wandipha zinthu zimwi nyomulizi zinthu ezi zinyunganya maningi elio yakali munzira mukukhalo akumwi elio ndakasola wekonzya ikukhala anguwe yalo chinthu chimwi eli kuti na ta ikanani ichinthu echo lesa chaka ndayambira alimi ikuti na yakali te chakali idyalesa pawo walo inga te chapa mudzwi pere kuti na chili mudzwi achishomezyo chawola ili pawo ndingwa ikuti ndichithacho echo chiluleme khambo ndisoleka ibuyo kubamba echo chaga shomeja kuola eri eyo zindi zenje jendi wakasi ya imuntu mwuriyo iwapo wabukombi balaleika ikumpana andwe yakufamba analogo pere ejo tajere dekuba ndasola ku ndajana benzuma bangu abo pamamungano onse aindeni atubungwe amwe ambi chinalega kuhana abakwesu ma ndaunka kumamungano abo onse kwabandilekela ikusika akukanana pere tatwele dekulewa ikungwana umizezo mishonto pere nyomulizi kuti na ndakamba ichinthu chilichonse jindene yeyo jili mu moyo wangu inga nda vasikupa upa eyo ndi bulema ningi ndingalere kabuyo muswana uzwa bomwi muli sizibi pere zeyandi nchopeni iyo muswana muli sikupa upa pere ndiyanda ikuba wabwini ere kuti na ndakamba buyo ndiyo sotoka ibuyo eji kambo bamwi ibapo balashoma eji ejo pao ino mushobonzi wa muntu inga ye mwabonji akuba akanza mwene muli ndime alimi inga zeba akanza mwene muliresa na muli rwangu jindi ndali mfwanya buyo jabu tetete uli onse wede kuba ajitu jimwi ejo chali masimpe anchijo eyo ncheji indi noko nja utonkomega ilushomo wako chindi wanoli masimpe ele usigira wabama simpe ikutina ulimubuzio ojisia jirike ikusigira ugabe masimpe ino bili antela wawozia makadi amwi ami pairo ejo ncheja wa inya na muambila kujita ilu ndashoma wanda ambila baindika nini kainda uteti wajita ubusena bomwe anto omwe ukuya ndiyo ita machonto mundando wa mipairo igwainda igaindi ikuti bakomberwe iye kuti na kadi iliyako eliyaitwa ikuti na yaitwa mwini pabera toli masimpe kuti leza musilisi alimi kuti uyokuponya inga tija kwasha kubora ogunu kambo tokoponesegwa yebo kuti na kuli mubuzyo umwi yebo ati lino kuti na kuli chinthu chimwi mubumi iwangu ndede ikululamika yeji nchopeni boya balulamike ejo ikusanguna eyo mphawo ikujokera mumundando wa mipairo wabona kambo kuponesegwa nchinkhwa ajabana kulangwisa ejo ulimu mulungo wa sibi alimi mulungo wa sibi mutanzi wakali kuchatikizi ya buntu bwesu ili kuponesegwa lyonse kusololera mulumbe aumwi alimi akwalo yakali nzira yakupunganya ibantu anthu omwe ili kuli ibantu banji bayogwasiriza muswangano wakuponya banji bayobora muswangano wakuponesewa na kujisobano ya nyimbo ili jabora kubuntu ikuswekete kuthakwa nkhopuya kufuthulwa takukwe ibantu ibanji bayandisa mulikoko payo pere ejo chenchu chiphati ikuponesegwa wabuleza zisobano ya nyimbo azimwe zimbi ndiyabuyo muli mukwesu boswes mbwakali ikunga wamba ngunamola ukalopo eli muthondezi anamola kunswi utali kalopo elyo nchechinthu kuyo ikubamba ibanthu kuswirira wakaindi mane wakonzia nchopeni ikupha kulimbapo mulombe wako lezo wakachita ejo mubukhalo abomwi kuyinda mubukhalo abomwi oko lyonse wakali ikuba muswangano wanguzu wakuponesekwa ele kuti na muswangano wini wanguzu wakuponesekwa kunzeria muswangano oyo wanguzu yonse uli mulumbe ina chithondezo chiphegwa ikuyo ikuba chithondezo chisololera mulumbe eyo ndashoma chinthu chichonya ngu miyaka ili khumi achiloba yainda na miyaka ili khumi arusele ino yakuti mwami wakandithuma kumasena ikuthalika kukombera palwasi wakaphanga lupukulusyo luphati akathi ka banthu balanda palemu ibanji ibaleza ibakanjera mu miswangano ya nguzu yakuponesegwa alimi pere muswangano wa nguzu yakuponesegwa mulirwawo kuti na walikhede mbuyende mbuponya kwakaini opo mbuwakapede lyonse kuli chinthu chimwi chilopita ikuti muswangano wa nguzu wakuponesegwa chiwakathumwa kuzwa kulireza bwerede kukwererezya kuswirizya kusanguna wapona kujatha kuswirizya elyo mphawo kuli mulumbe yesu chindi na akayuthuka ikuphonya palwazi azimwi zimbi wakali msisimi muphati kuliponse ibapo ele chindi nakathalika kubambira ibwini wamakani mapoto opo mwakerede achecho chakapolera awo wakali mwakali utha kwe impo inde popo eyo ndiye nzira yonse mbojakapede mu bukhalo abomwi alimwi yosumanana mu nzira eyo ino tuli wana masikati aya elyo mphawo chunza masiku mukuyake wobuphati konse kuli a 7 okloko tsambo mbo mukwesu 7:30 junza masikati na mangolesia alimi mphawo bwapiri mangolesia eyo ndiyera kuti bwatatu mangolesia akwalo uramada in bwatatu eyo mphawo bwane mbombopo ikuthalika muswangano wa paiminisi ele kuti na mwami wayanda ndiyanda kulwakowo kuno muli yonse yango ngiri oguno munyogo mugwashi mugwami ibwalesa kumugwashya uyintu kiri jonse chegonzia wingura mubusyo wanu inga segonzia ujijita ere yakugomba inga antera kuhwisya kutina kwajikombera kuyabuliresa kujatikijangbo akutabamba mizeso yesu ini iutina ulimurwazi ndalomozya indali kugonzia kukuponya ere tawe muntu kugonzia kujita jeju yakajitwakale kuponesegwa gulete mulindwe warondu shomo rwago mumulimo wakamana oyolesa wakajita akalivali a Yesu Kristo ilikunze lya bobo wina kuponesegwa ulimkunze lya bobo wina lufutugo wina mbungano wina kabungwe wina kalingwa tawe jiweza lufutugo Yesu Kristo wakayaswa nkambo kansotogo Yesu amibunda yakwe twakaponesegwa wakayaswa kambo kansotogo Yesu insotogo amunijatile umibunda yakwe twaka onse kwamba yakainda twakaponesegwa lino ali jeyo sechisi pere zingi zishonto yakukanana masikati aya kulindinywe antela maminiti ali makumi obire makumi ali otatwe eyo mpao cholanganya mundando wa mipairo ibuzwa bomwe muri byonse bantu bapya barabako hobo yoba makadi imapya amipairo aboze kwa ere tiyoje tagonse uri munguzu Yesu bonse ogoleza bayoto zumizya kujita kugombera murwazi ahumwe oyo ubora oyo uyanda kugomberwa kutina kuri kintu kiribo bumuri muntu wabola iwago andege uri mugufa jibugira mbuta na kintu yimwi ba inga wabona mugasu Williams ilipo na bamwi babo iguti babangisye muganda kuti tabandi u taba konji igukala bali mugufa berede kugutawugirwa yona lino muba bike muganda ibutegwa ndagonja ibusiga uri mbabo yakubinda bere kibo tumaningi ikuti na ulimojimo ejo ja jibugira mbuta ikuti uyo utiyo weza ibuyo tunsiansia itwago alimi alimi akusimini kwago akuzibika ibuyo ambali umamini timashonto wajindi ibuyo jikukwene ulijejo rugwa chorwamba ilo mpao ejo leza chajita ikujatikizia chaga shomezia ilo ejo jiyo yaga ilushomu ilo togayandiki ikuba mundando wa mipairo na umwi ugombera iwapone sigwagale ikutina wagonzia ibuyo ujishoma mwabona elu ayo maganze anchijo kukulegera kunjizia kuziba kulindwe eyo Yesu nchaga kujitira tajandika nikubora koguno akufugama ugomba wakuzudira usigira wa usigira wafuturwa wakafuturwa gale elwe degu kutambura upaira wago takukujitipe lushomo wago onkuko wafuturwa iutali umupairo ere gulushomo mrafuturwa kitu jijonya uponesekwa ndirima simpe tonse kulangwisha ejo elutina kulibenzu umirangu Yesu tuyanda kutimu zibeje mburi kulindime nankamu eyo weyo njeri ayalo ano ibantu mama kwebo mama kani mabotu azwide katuimi nini kabungwe na kabunga kamwi tuimi nina buyo basho mibana Kristo mutubungwe tonse bantu bonse balitamwidwe tulibote dwebuyo kuba andinywe yewati nizulirwa kumbungano imwi ta inga ndagomberwa towele dea gwalo kuzulirwa kumbungano towele kujita yintu pere kubora ata awa bagusho maleza kukonse nkwele kujita leza ulajita zimuzi ajo lino ndiri gaza gazi ya baibe yomwe uzwida nega talika miswangano ya nguzu ya kupone sikwa na kukombera barwasi mwini Go Houston, Texas, ndagapekwa Bible, nyaga ya inda, nyaga imwi ili kumi, alusere ya inda, winda kumwesu Kitson, ankamu yagwe. Elio ndagali sagazi ya Bible elio, ogu, agogu, unyiga yonse, yusigira, yaga sagara nchobe ni njagu manina, mapeji agaswa, ulindirio, ndagaswa kupekwa Bible elipia, elio nchintu, genzu, sarisi marweza, ndashoma nyebo, ndobantu, tamundiere kubasi marweza. Yini Bible eri nili akapegwa kulindime bagaji si tunini tuzibyo tobiro tunini mulindiryo riboni tunini ndi Bible mbuli ndiye gajisi mugeso Kitson wakandipa limwi yakali Bible ya Scofield lino utali kugambo ndasumina na aba Scofield mubulembo bwabo ino antela bamwi banu mulajita bamwi banu tamujiri pere ndamuzibya ubuyo ikuti zewezi ibuyo Bible ya Scofield kambo ndashoma obo nkambo wakalibika maparagrafu maningi uzwa ni elyo yekalilimwi lya mabaibele angu tanzi elyo ndakazwa uliya ulibala muri bobo elyo ndi bambabu yo Bible ndi yonya era kuti na inga ega GC Thompson Chen njagali jibotuma ningi ndakwenzia kuchana jibalo yangu kufambana ilogo uli zitondekwa ya Thompson Chen. Eji ndi na chula Bible kariboni kanini katanzi mo Bible njagali jintu jenzu au mpuja kapete njagali jindi Solomoni na angatula temple yaleza karibu mbulemu waleza wakaribu pati maningi mbulemu wa Shekina mbuyagi mane iba paizi kakakajiwa agwaro buku tauka ilo mpawo katambo katobela kakabi kidwe au Ezra haka jogera akutula temple elio kazi yoga nini ikatatu wakaribu kaintu wangu wakandi janina aku vika mbaibele kakutawe kuziba asinari yangu hali ndirio asimuzimbi kakali ibikidwe uli mago 11:22 waka na matiga ibuyo mbaibele kabela waka kabede uti uti na wamba kutundu ei kuziuga elio nyonse mulizi iji ndi rukwalo oro nilu wakali mumuzezo iwangu nubantu bama tepu ejo ncheji ndi basigali nivagaba ugonchobeni mui obombombobo ilo mpaoji ntu yenzu janchijo jagali igayuni gangu kheandisya robini ifoto jagali agazi gayuni ganini gajisigango kasubira muligano gabuyo gagale mbogenda ikuti jindi jimwi gagali igayuni kasalaluga ere wagali imuntu wagali kufwa uzu wabumwi ajingano kabera gagafida iruse imuntu ikusira gagauruga mugati ikusula kusomona mpigiri imwi erio wagasula ibuloa ugango igagwe yonze kabera uzwida erio ujisi igango kasubira enjenza nje njenda uyoswa na mfutuli wangu andebo antomwe abuloa igwagwe agangu mugango gangu amoyo wangu ilo mpawo msuangano wangu mutanzi mulumbe ngwerede ugambao omuno ku Phoenix, Arizona. Phoenix, chintu jimui iwo njia uyagwa atagwe chejijo leza chajita ulabweza atagwe ulabu siya jintu jimui uswa kulinchijo ili mulumbe wangu masigati aya ngwabubande maminiti atobela ali magumi watatwe na magumi one diga nkamanisyo yo ndianda ikubala ikuswa kuru kwaro uti nyanga mishonto ya inda uti ndianda ikweza Bible ulegela unditambiga Bible jindi nega taliga mulimo wangu ilio mwaga weza ibuyo Bible ilianu abimu ibu njigwanu mwaga ndibona ujijita ulijatirila ibuyo bali chugide mulibobo agwamba mwami uliguli mulumbe wangu yega chuga uli Joshua jipati wani ufumba Bible ndomunga mwanditambiga ikusigila kusigu mwumi jirengano yega siga walo muli zibiride elio ndagabona uti Bible yega seruga ikuswa kuchuru na janza gari jisikora mkubogo ya shati mulibobo kuserugila utumpango tutanzi itulifuga tuwa Joshua kongu kwebala masigata haya kubala iwangu na kubala iwangu warugwaro jibalo jangu jijanwa mkampango ka 10 alimi I ndamba jipati 10 mkampango ka 12 katwana chula Bible atukotami mitu Yesu waka indika nini lino amitu Yesu amyesu gigo teme atu yeye yeji tutalege libuyo o imuswangano ikuba mboli walionse tuzisichendi ejo jonse pele atukumbile eleza umuya umuyesu uli oyi ikuba ukambia chakuti ibusu waleza uyoba andiswe jakusumana moonse mumuswangano tata wakujuru ulirumbite kujorwe eji jipati achilemu ikuba kukuno mufiniksi masigati ae atubungene mubuyagi mubupati ilogo okuno agatika bantaba elio lino tutandila ibuyo ikulanganya jwi elio jwi liagaba mubili wabuntu akukala agati Yesu elio yake kuti jibe alubo mwami uji yoba mubili wabuntu liyo unkagwinda mumungano iyago abantu bago kukuzuli zia zishomezu ya wora mbrimbo tungwisha kuti tuli mungu jala jindi jabu mana yosangana mugati antu omwe abutamani Eryo tuli kunkhomwe yakumbo uliyo mbuli lusumphuko mbo lwenda iwudziwe kuyakumbo mbuponya makani mabotho ayenda pandulo iyo lino kwina ibusena kwakunkha ere kuphirukira kudzwe alubo amanizikwa ero tokomba Atate wakudzulo kuti eli iyo pawora iphati ulitonse swepo iuti tukonje iwutholu kwabusu wa moyo usalala mulembi wathu eli ikuphirukira mubuyake wajilawo yamuliri kuliyo bulola mwini kuli ndiswe mukujathira izivi zyesu kulekelela milandu yesu anthu omwe akanza mbwene akuti takereresi ijivi mumuxomi anthu omwe akanza mbwene ako ili akwalowo kuti uyophonya ikulengauka iwesu akukweza ibanthu iuswa mawirucha akuswa mifunkho yakwenja akuwapha kukubona balo abo bofu alimi kuyumbizya iwamasuba akabo bali mukufa kumalwazi ayosya mbuli khulenge bakwekwe ngasumphukide amalwazi ayo basisi iwesu nge batakonji ulesya idayindirira kulicheco pereleza yebo ulaunkha kuyindirira kupatukizya konse kwa sayansi yebo ulaunkha kuyindirira kupuzyapuzya konse kopha kupalanda kako masikati aya kukanana akumva idzwi lyako aciyo icikankhamaniso khambo twacilomba musina lya jesu amen lino mu baibele Joshua chipati 1 a Joshua chipati 10 ajipati 1 akampango 1 lino nikwakainda rufu lwa Musa mulanda wa mwami yakabola kuchitia kuti mwami wakakanana kuli Joshua mwana wa Nuni mukuthawusi wa Musa kwamba Musa mulanda wangu wafa lino kokuti kwapuka alimi sabuka Jordano oyu yebo alimi abantu aba bonse ikunyika eyo njekapapha akwalo kubana ba Israeli vusena vomwi obo injato ziyatende yanu ziyo lyata obo ndavupha kuli ndinywe muli mbwekambira Musa kuzida kunkhanda alebanoni oyo akwalo ikusika mulonga imuphati mulonga Efret nyika yonse yabahiti alimiko kupopira iwasuba yoba inkhomo yanu akukabi munthu uli onse uyokonje kuima kumbere iliyako masuba ako onse avomi kwako muli mwekali a Musa mbuponya njoba anduwe zikakulekeresi phe nankha kukusiya ngokamuyumu wapukosu wopathu khambo ku banthu aba iwo apaula nyika ulukono njeka konkhezya kumathatha abo kubapha biyo kuba muyumu asimukosu maningi kuti ukakonje kubamba kuchita kuyenderana mulawu onse oyo wangu oyo Musa mulanda wangu wakakulayirira ikuthaleya ikuswa kulinguwo kujanza lyalulyo na yalumwesi ikuti ukonje ikuba achoule kufumbwa okonkhoya eri buku lyamulawu itakazwi mulomo wako erebo uyoyeya mulindiryo isikati amasiku ikuti ukakonje ikubamba ikuchitha kuyenderana kulikonse oko kulembetwe mukati umu pambo mphawo yebo yobamba inzira ziyako ikuba achoule alimi mphawo yebo yoba kuzwirira ikubothu sena sekulayirira oba muyumu abukosu ubuwathu uthayowe nankha kulipirika khambo mwami leza iwako uliyanduwe kufumbwa ikusena okonkhoya pawo Joshua wakayambira imwami sikati ije ndi imwami nakaba amoli kumbere ya bana ba Israele alimi wakamba kumeso aba Israele koima njia suba koima nje akibiyoni alimi yebo mwezi mukuti ya Jaroni eryo suba yakaima nje amwezi wakaima ikusikira ibanthu dakalya nkoto liba sinkhondo ibabo saa eyi tachilembedwe mu bhuku ya Jasha abobo suba lyakaima nje akati ikachulu alimi ikuthalinda ikubira ikuthandira buzuba bonse and there was no daylight eri wakanyina abuzwa mulibobo usuli na ikuzwa mbobo yakuti imwami wakangwida jwi lya munthu khambo mwami wakarwanina ba Israeli abe kuti mwami awingize zilelekwe ziyakwe kukubala madzwi akwe inochiyo masikati ayo icikankhamanisyo ndinobala cikankhamanisyo mbuli Mbwega suwa kuli langa nakuba masimpe iguti iguti. Ndagali luleme, bala chika kamanisho, yamba, kuendela na kuli webista. Iguti jalo, chintu jemwe jita webu shome, pere, bajiri jabwini. Ino onyo amulisi, tuagangu wakamjo, kaka indi, iguti iguti, wini blinda. Baita iguti ejo, blinda, uwenzo, blinda, jemwe. Jagu yeye rabuyo, wini mbabu bede, kambo, jindi mtu amba wini, zindi zimwi, chenzu maningi. Ndi zimwe nzuma wangu, iguteti kutalamu, Colorado, bagajisi kulangaranga, wagali ujitiga, wioba agulangaranga, wabanyama ba eoki, eri wagali mweru wabanyama ba eoki, bari magumi, obire, aumi, mutanga. Eri mwe nzuma wangu, jindi, wagali siyari de oguya, ya hima eri ujindi, Basiku, mamera, jibaga bohora, ilio baga, badeleje, mulo, mupati, bagu, uwabili, wazirengwa, leza, jibaga lijisi, kambo, umwi, wami otogara, ya mujanda, uchogera, akuba kurangaranga, wabanyama baeoki, wakati tamwele tegubele shamari, ayo onse, ndagunja, umuambira, mbobali banji ibanyama baeoki, igusule oge, ilio, baga, musega buyo, igati, balibongae, wakati, balikumi afuga, Igati, bagali magumi obire, aumi erio, naga jaya bobiro babo. Enesuguma mela kwa musega, yebo, usunizi kwa iboyo, iku jaya omwe, yebo lisi erio. Wagati, wagati, inya, ndirisi, wagajita, gati, bobo, mwe gajita, wagali banyama ba eo kibali, magumi obiro, aumi erio, naga jaya bobiro. Enesuguma mela, wagasega buyo, wagusumana kuchoga, erio. Obo, mwabaga bete, banyama, ba eoki, bagali kumi afuga, mwabona, mwaga hulu gira, kulindime gati, yebo, wabona, omu paizi, kwa amba vyo wini, ivantu, tabagabu somi, mwabona, kwa amba vyo wini, abobo, ulima simpe iguti, mwenzu maningi, wendaji mwi, jagu yeye rabu yo. Joshua awa ndipugu, choveni, ndipugu lia rununugo, biyaji zminano jagale. Joshua, nga tuelela, uliranganya iguba bobo, bugu ya rununugo. Kambo ndu, rununugo rujisi zipanzi, shobiro. Rununugo, uligo onse, rujisi zipanzi, shobiro. Ogo nkoguti, koguswa, agunjira. Ugweza zipanzi, shobiro, kupanga rununugo. Kuswa, unjira. Musa waga imina mulao oyo waga bakwisha iguswa mweke pita halimu mubumi Joshua waga imina rusla oro waga banjisya mwenyiga ya jishomezio nzira indi ya gari ii mulao arusyaro wagari bube bobiro wande wagula ilira waresa lino mulao waga bakwisha Musa halimu Joshua wagaba tola mugati halimi jimini na jintuye mwe chabuzu wabwesu lino jirai minina mbole mbobagali murwendo igubora kuswa kuswa mweke pita mwenjira mwenjiga ya jishomejo mbonya twagaswa mwenjiga ya eke pita rupia piongano murwendo rwesu ya mwenjiga ya jishomejo munganda batata kuli makaliro manji iuti ne watari bobo Nitaka muambira, Johane 14, kubora, kuswa, wenda, unjira. Walomula oyo utuleta iguzwa kuti tulirubide. Erenduzi alo oro, rutu jatira. Imula o, taugwe bulangisi, wa warununugo, kambuka kuti, halimi, umaninizia. Tajisiruzi alo, mulinguo, kambu mula o, utonde gabio, iguti ulisisibi. Peruzi alo, mguambira, mboga swa, mulinguo, mula o musiligani oyo ugubika mtualongo. Terununugo, ngoyo umi ubora, ugubatari ramali, agu alisubu, harimi, iguswa, agunjira, kunjira, luziaro, iefeso, inotujanaji ntunchijonya, isumano jagale, ndiegu tieri pugu ya Joshua, irerela, ibala, irerela, kulinkugo inga, yaba, pugu ya efeso, liyaji sumano jagale, ipugu liyaba efeso, liyaji sumano jagale, Ngaliaba ijintu ijibotu igupa bubande kububu eri ya Joshua. Kambo choveni nirela ulijeji. Nina otujana Joshua gaimini na Rusi aro. Na jagu ya nzianya jimui. Iguti teiru agari ugonja igubago. Mujindi jomwe ejo mulao nuwa agarigo. Tawe mulumbe uli onse oyo usumpia ibantu. Igusola igujitiga aji indi jomwe. namulumbe wakaindi taukajiti awo pomwe jisipenzi sunu Yesu wakati sena imuntu uli onse inga wabweza i ikakamba ikapya ikajikopera kukakambika ali jakaini naku vikawaini mupya mumabodela akaini ayonyonyoka yowabotola kuchuka takwanzi kuusunda ilo Joshua wataka kunja pe ikuba mumulimo uwakwe kusikira Musa nakamana kwinka avomo bona ikampango kagonya ikatanzi awa Musa mulanda wangu wafa lino kubuga akutola bantu aba kunyika ya chishomezyo Musa daimenina mulao wakamanisiya kubereka chindi chawo walo mulao wakamanisiya kubereka chindi chawo nakatalika kuyenda nchobeni arusyalo ukutalika nabatana kuba amulao bakajisiruzyalo uyindi nukakali mwege pita labatakwe mulao takwe umwi kumusanza okuya bakalipo yo paphaizi abamwi bambi pere te bakajisimilawo pe imulao te bakali napegwa luzyalo lukabawambira musinsimi ili akwalo luzyalo lukabawambira mulungo gaberere kakutuzya tulanjila mulijeyo mwiki ino achituzyo kulowa kambo awo ale de kuponesekwa kwanu abobo a imulungo wakabembite ikale nakuthanaba imula uyo wonse ilusyalo kwakali umbere yamulao yindi yamulao pakalimi kummane yamulao abobo kwakali Joshua daimini alusyalo wakali anthu omwe nchopeni amulao pere tuluwako kunja kuzirizikwa mubusena bwawo bululeme ilumukwenya mbungano yanyika mboipete mubusuma obu wamamani wakabola anthu omwe wakabereka chibera chawo pere kubola chindi obo powerede kumana wede kuchichita wede kuba ba Efeso akwalo mamusinzo oyu mubonya buyo mukwakali misinzo imbi wede kuba ba Efeso kuba Efeso muna Efeso wamusinzo oyu mamulangirire omo mumulawo oyo ikwako nja iwasisiwi mbuli mbwethondeka ni wakathako nja ikayako nyika ya chishomezyo yakaimena ibuzwa waruzyalo kubona takako nja kubathola mukati mumusinzo oyo ere kuti na mwalangisya mumusinzo oyo vakajisinthamo chotatwe ya musinzo wabo kusangu na kwakali kulibambira kulushomo mumusanza mwege pita kuyenderesi kwakaperere kakuthula pamo pakasabuka rwizi rusalala kunjira mu mkanda kwaandana kwakaiminina inthamu imbi ya musinzo khambo kukuyenderesi kwakulibambira chindi ponse nipakalibambira pawo chindi nipakasika kurwizi rusalala kwakalikukakirwa aripo ipanthu tipakashoma ipakamana ikubona zinthu zinji ezyo leza njakachita ipakashoma yoleza wakajula rwizi rusalala akubathola oko kotoyisidwa kuti ibantu bonse bakabaphatizidwa uli Musa kunsi ya khumbi arwizi lino bakabaphatizidwa bakempha alimwi bakabaphatizidwa alimi kaswa kabenda mubomi bupya munyika mpya mumusinza mupya akati ka bantu bapya alimwi dzanza lyaleza yakali ali mbawo pere kumalekelo chakapoora kubusena rwendo oru ndovakajisi kuti tivakakhuthira rwendo irwapo rwa ruzyalo vakachitha kuba achinthu chimwe echo chapakali kukonzya peni lino mphepa wa panthu pabayeya sunu yakuphonesekwa kwapoleza na mulimo omi uli onse wa ruzyalo waleza ikuti kuli chinthu chimwe echo choyerede kuchitha yepo kwina chinthu choyerede kuchitha chitha kushoma kushoma kuyoleza ndero balo ikuti ndivakasumanana ndishomesho chichakaphegwa kulimbapo kunsiri ya mulao ndishomesho yakaphegwa mulao kauthanapa kakuthekwe yakuyamina ndili chonse kuli nchicho ndamupha nyika eyi amusumanane kulanduka kunjira muli njiyo pere kapathana kusika kuchishomesho echo vakayeya kuti kwakali chinthu chimwi chapakede kuchitha peni ere kuti tulachijana echo akati kapanthunsi tulangirwa ikuwa munzira eyo kuli chinthu chimwi chotwerere kuchitha tuli mkwa opo ikuti twerede kuba achinthu chimwi muli nchicho ajaro mwede kuchitha chinthu chimwi muli nchicho oko nkhuli apa kwanu waru yando irwanu mizezo yanu ini kuli yando amzezo waleza zinguzu zyonse khapera chamana. kukonse kuliko amweze buyo jishome zyo jagwe mutaye jintu jimbi amwende gwinda kulinchijo eriolesa ulajitaji mwi janchijo baoba galibi andamu lao eriolesa lyonse ulamupa gwiandisha wa moyo wanu wakashome zyagwe jita pere tujana kuti jindi nibaga nyona ntamu yomwe guswa kurubasu ogo leza wakabashomezia lutanzi hao ejo yagali jisongozio yagu ya saa nibili igusigira imulao wakakusigwa igusigira Jesu Kristo wakabora kabela wakabamburwa iguti akusie imulao yagali jisongozio yagu ya saa mubili ili ufunga yintu ejo chosola igujita muli wago yonse yoberega uguba uga iwago yoberega mugubula jowe kuli wago kushomo vyo leza yabu tetete kabela ejo yojibamba ejo leza aga shomezia nime mwami leza yuanu oyo uponya marwazi anu onse mwawana yutina kuli umi agati kanu murwazi abaite balu mamunganu waga shomezia imirimo eyo njejita inga yojitwa mamungano yagwe kambo zi nchoto elde igu sumina tubunga atumwe tumbi kiyo mwa ejo ijamu pugu mwawana jiba jisongo zyo yagu ya samovili yoyo mpaa kujindi yagu mamanino ulaswana jintu alubo busu wa busu ninchito yaba methodisti baptisti presbyteria abambi bambi mwabona nyebo nyebo tamugonji usumana na mwede kuchogera kumaga ni mabotu onse azwide agabambira muntu umaninide kuinda kulireza umaninide oyo wagaba mubiri wabuntu akukara agatigesu ilo tulizi kuti zintu ezio njabwini zine kutuna mwarangisha ao musinzo wago munkanda honkugo wabaga jitila iburubisi ibwawo upati imaningi ubu Israel mwaya kasola kujita usira galivari ya gali jindi mugulonga 19 baga sumina imulao mujibaga jaruzialo bagali jisi iluzialo bagali jisi musinsimi bagali jisi gaberere bagutula bagali jisi ununugo bagali togu inda murwisi rusala baga ponesegwa marwasi abo bagali jisi manzi uswa kumwara waga umwa bagali bagali jisi imana aga swaguchu zintu zionse nzabaga bulide ziaga pegwa imi negwa bobo bagali andaji ntuji mwijimbi lino eju chiko ziano jirondo gede chaba Efeso besu sunu mbombobo tuagazwa kunsi ya rusta wakainda mkusarazikwa kunsi ya methodisti akubora mkubozesia kunsi ya pentekoste mbubonya mburi mboja gabeti musinzo wa munkanda ero jindereza naga tukwisha wakajitaka butuloko hele nchinzi choto wakajita ikayanda kuba mburiba mwibabo ino tujana kuchi uzialo chintuluzo tu ejo jitutola uzwidirira utalimulao Joshua awa chiko janyo jamulimo wabuzu wabwa mamani mwabona ino amu yeye intamu ezi yotatwe ya musinzo zionse ziyao ziyaga mana ilutanzi mulao azintu zionse ziyaga jitakuma utegwa Joshua ilu Joshua ndibala nilionya mburi Jesu Jehova mfuturi oyo wakaba kwisya iguswa munkanda yabo unjira munjiga ya jishomezio ino ndirisi banji bajatira ilionse yanda wimpana abamai bapati pere banji bajatira kuti inyiga ya jishomezio imirina juru kiyaga gonja wimirina juru kiyaga gonja kambo baga jisinkondo mapenzi mapiringanwa zintu zionse munjiga ya jishomezio taimirini njiga ya jishomezio pere mulabona igabatona kuyo unjira munjiga ya yishomezio kose ii wimpana ogo ogo wakabugide agati gabo ba umwe mtu mupati wakari ikola agari bianda busorori wa mtu umwe datani anzira mwaka buora mbele ya Musa kakusona kumuambia kuti ii murumbe wakere de guamba popu akubika upanduzi wande kuringo misezo yabo in ya obo wakabete ili bonse babo bagaroba bonse babo Yesu wakati tagwe ni wakari umwi wabopere abo bagaroba bagati bamatata besu bagari ya mana munkanda wa mwagwe wa miaga ili magumi one musarari Johane 6 Yesu wakati elio bonse babo barifide ilofu jamba gwanda nisigwa ya butamani bonse bagarifide ni wabobo bagabote wa gumwa imurumbe ni wabobo bagabote wa imana agawa ikutari mana ambi mana eni pele walo ni jagabora ujindi balamu naga sibyanjisho yagwe yabubeki elio wakati tonse tulibamwi kambo zita tukori mnyo antomwe kulegela bana besu uwatana umwi ya umwi tulejisi jipati tiyomu bamba iwa bapati antomwe andiswe ndina ufumwa munthu odyese umwisha ganjiganji wakumuwuya inga wabona mthoveni eyo chinthu chijonya akwaroso kuba kwathanya bonse ibapo anthu omwe elyo jakali chibi jithajathirwi wina nojakajathirwa uli Israeli. Perempawo Joshua wakabukira kulonga. Ndino tulayisi kwa uyoponisyo yipati 6 ndashoma ya yipati 6 yasinamasiyo zili jiroba izizyerede ibuku yakanamatikwa nakani asisi ali jiroba nasinamatizyo zili jiroba yoponisyo 6 eryo mukusupa pa mambanino yoponisyo 10 uyoponisyo 10 tujana kuti Laodikea mutumwa wa mambanino wabukhalo kwa mamani alimi momwakwe wachindi chachisinsini chakwe kuteti zinamatizo zili chiroba inga siyochulwa makani asisidwe ali chiroba makani asisidwe azipanzi zili chiroba ayo akasyedi mubukhalo wabumwi kwakali amwi angawo akashara sikubamburura takachisikindi takwalanganya mumasi wakwarusa wakakamba ukapiyo kululamikwa kulushomo wakaunkha wakaphanga mungano kumane bobo wesre wakasika wakakambauka kusalazikwa mbobo mokakapete elyo mbali wasika iwa pentekoste twakachomezekwa kuyenderana kuti yoponosiyo 10 alimi kuyenderana kuli malaki 4 amusalali iluka 22:17 amwi ambi kuti werede kubola pa efeso kuli chechi kuli chishomezo kuli nchicho mbenzuma werede kubola pa efeso yuti aya makani asisidwe azipanzi zili jiroba achwidyareza ayerede kuhungururwa elyo mwalowo mu bukhalo bwa Laodikea echo nochichithika ndachoma kuti nkho kotuli ndachoma kuti tuli monya muzimvule chakubola kwa mwana waleza elyo mbuli Joshua ngakuthana babuyo kubusigwa kwa Efeso monya Johane Mbabatisi wakabuka ngakuthana babuyo kubusigwa kwa Efeso batobera elyo twakachomezekwa ibambi ba Efeso bambi wakaombwa kuyoba awa murugwaro ikako teya kuti tupona mu ba Efeso arubo kupirukira arubo ku wakachomezekwa kuti echo yakashara kuchindi chamakhalo ayo ali chiroba lino tamukonje kuyimbisya ije nthu kuphoko nakugwisya ije nthu kuswa kulindiryo ndiyo munozyo 22:18 yambapo oyo uyosola uyo wingisya bhala lyomwe nakugwisya bhala lyomwe chibera chakwe yokusikwa mu bhuku lyapumi lino tatukonji kuyungisya nakugwisya apo wankhikako tulize kuti Luther takakonja usika kulingawo Wesley apamwi pambi basi wambururo Knox Finney Kelvin mujinji akathopera apamwi pambi taipakasika kulingawo pe pere opo mopakajisi kwakali bwini kwa makani mapoto pere lino mumazuba akumamanino twakaphekwa kungwisya kuyinda kuchwi ndikuti tiyolingwisya khambo kuyopola bukhalo kwa ba Efeso kulingawo elyo tuli wano lino tikankhamanisyo ndiyosiya echo kulindira khambo ndichisiviwa maminiti ambi athandira kukhumi eyo mphawo kulapa amundando wa miphayiro tikankhamanisyo kuli bantu amwi basonu aubatashomi mumalele bamba kuti takakonji uyo ikushoma kuti kuli chinthu mbuli malele mu bukhalo obu wasunu tandiphanduli kwamba kufumbwa inthu yebe kuchatizya munthoyo pere mbasi chinye kumuya baba pali palofwede kumuya tapachisi kukubona kwakumuya na kulinkhwa kwakumuya khambo takwe munthu ukonja kukhala mubunga lya bantu omwe muya usalala moli mukuwa takukwe makani nangu sizibe umaninite na walo pere kuje nthu perede ikuthumba ibusi ukaleza ndindi wabona ichwi ndiyakashomezya pali zolizikwa pawo inga kwerede kuti ulisikinyi alimwi chindi wakubona ameso ako eni achithika pawerede kuyerera kuba mofu pomuya andaambi chakunyama pere inga honoli mofu mchopeni kumuya akuba kukonja ikubona pakuthakwe kuperesya magirazi ukubona kwakunyama mulaya ya Eliya kumusanza kudotoni chindi nayakaswa akumya impi yonse kubofu baibeli yakati mwakachitha inu wakapasololera monya muchokwe kakuli tepakazi kuti wakalini eyo nakupa popo wakachisi ichakwe kuponya mulimba akerede ikuponeka apomwipombi elyo wakayuthukira nkhonya kulimbapo pere pakalofede elo inga waima mukusu waleza mumi inga waima kunsiri yapunanike vamuya vavuvona tavuyenda ilo nekuvavovo tavuka kukumi
ingavona ejo lesa chakamba akamba ukwa mlinduwe jakulondoka alimi mphawo uyovorowa khakela nekuvavovo tokanji tovoshomi pawo okuya tojiwepu jate ulifidekale tijinyomofu nganyonyoka
ndakalimanide inyika ndalibuzya ikuti na munthu wonya oyu utashomi mumaleli ndalibuzya alimwe ikuti na ngakonje apiyo ikuba a zinthu ezyo zikonja ezyo zini ezyo yakathondezekwa munzira ya sayansi na ndalibuzya kuti na mulakonja ikuba muna sayansi umwe na akufunga munthu oyu utashomi mumaleli ikundiphandwida oponyika eyi mboyimbwi mukazilakayo mbokuti mboyi pambaji ndijayo chilondokete kusunguluka ikweta anzira mboyenda kulondoka puyo kadujisi mchina koroko na mushopo umwe oyo ukonja ikupamba jindi mulipopo yoyinda mumaminiti mashonto mwezi aumwi perezuba elyo lidajindi paonya ziulu yamyeka zilazumana na kuphumbulika taizungani chopeni jakulondoka njira mwezi mbokonja mabiliyoni amamayi ikuswa kunyika kuchikonja kuenderesya kufuta akuyosa kwamanzi ndayambira nzira mugalakisi eyi ndiyotuponamo mbokuti mwezi mbokonja kuba anguswa kuli zyonse amenda alanyika munzira ya sayansi ndayambire mbochichithwa tachikonji kuchithwa khambo kwina nzira ya sayansi yakuchilungulula pereza wakapikha mwezi kulandirira irwizi ilo jindi mwezi watalika kuphiruluka jindi nyika yasunguluka kuyamuka pawa kwapa kufuta akuyosa kwamenda pere jindi asinsimuka chifumo chithovera ikuchapuka nzira eyi ikufuta akuyosa kwamenda kulaphiruka kupusena kwapo alupo walo mulindirizi onyo mwati pankhomwe yarwizipuyo pepe oko kuthala awa mu Arizona kuchokera kulale okuya mujisi ya Kentucky kufumuka komuyosya chitindi ansi mupulongo kule maningi muyojana menda ala munyo muyojana tindi oko kufuta akuyosa kwamenda iwazwa ayo menda ala munyo anapira mupaipi ansi ilo jindi kufuta kwamenda kwapa kulanyamuka akwaro nyanda yamamayire ikuzwa kunkhomwe ya rwizi ingatokambauka mkhambauko alijeyo opoleza takuyemakani imupole muphere malayire akwe alanguso zichionya ipuyo anyika yonse amunthu uliwonse obweza chichomezyo malayire akwe aliphedwe kulijise milawo yakulenge alimi alimi iyo iyo lizwidizya nchopeni ikuba bwini ikuswa kuphentekoste na akufunga jindi jimbi mfungwa jindi ejo leza nakaphanga chichomezyo uchiyokhala achichomezyo ejo pakuthakwe ikupikhira mano aho banthu mpawapete na kuyindide mnyaka ya ziulu zinji milawu yakwe inoli mboponya yonse apo mbuto moyi wita mupulongo alimi ilapola akusiyana homi alupo ikuoneka mbuli kuti na iyosola ikudyala ipumi inga yaba jindi yanoli muchimo yayo chilondokete ikuti na apumi kwakali muli njiyo yonse pawo nkhambo nzi noyitha kwanjipuyo kuyothuka wayipikha mupulongo pumi kulasonsa khambo zyonse ezyo zizungulukide pumi opo zyonse ezyo zizungulukide inseke eyo yakuti thakwe munthu ukonja kuyijana mbokuti zinthu zyonse zizungulukide inseke eyo mboziyede kufwa apopo inga yasonsa mupumi pupya pere zinthu zyonse zizungulukide yerede kufwa akupola yaro kayithana konja ikusonsa pumi muponya mbochipete mumugame kufungwa kuti kuli zyakunjizya ya munthunsi mizezo ya munthunsi pawo nseke ya pumi iyaleza muya usalala taukonji kupereka tokonji kuponesekwa kufunga ikuti kulipuyo ii kapela kupusena pomwi ikuti tainapola ijese tunthu tonse twa munthunsi mizezo yonse ya sayansi onse mazuba amalele akamana mbokwithwa zyonse zilelede zyonse ikuthali kufapiyo pere ikupola pawokuswa awo kwakomena inseke ya pumi kuyakupumi pupya eyo njenjira ipuyo mbokonja kukomena akukhekambo tatuthambuli ezyo zotulomba tusola kubweza anthu omwe andiswe kunjiloko kwa mizezo yesu ini akukhekambo mukano yaruthalani eyakakunja kusumphuka kuyambere kuyinda mbuya kachitha pa pentekoste abamwi kambo balanjisya pinda kunkamu yabasuriye olwabugombi eji tajerete kuba munzira eyi eji chabusubabumbi alimu eji yagali chabobo nje yakala taigonji kugomena igusiga uji mkozya ejo ya Kristo gusigira echi alimi yale yatamburwa mulinduwe ili mpao waba echi elio ili mbulimbuto eyo yaganjira mu burongo yanakuti bandipandwe deba Hebrayo 11:3 imuna science wenda watokasona kujata uji mumbwezi wagali Einstein tindi oguno kutali jindi jilamfu yagainda mu New York yagali kuswirira ejo chagamba ili wakati kwamba ura magani akaragisi akulema ningi mbuyaga bede alimwi wakatondezia kuti wakati kutamani oba muntu wenda mamaire ama milioni manji ilogo mwora inga wamutolera maningi logo na wende kwa mimuni mbuli milioni mumwaga mwora inga wamutolera nyaga mingi logo igusiga koguya yomwe ziulu ya mianda yotatwe na jintujumwi mulijeji alimi mpao ziulu Limia andayo tatwe ujogera. Ilumpao utondezia. Uli nkugo kumui iguti. Muntu waga unkidebu yo. Iguswa kunyiga. Kwa miaga ii magumi. Otatwe utamani. Ilu eyo. Nikala gisibu yo nini. Indelesa naga zifrida. Iguswa mchanzali agwe. Ibaibe ya gamba. Ilu Einstein umaregero. Ngabandiga igumanisia. Aje. Uli nzira yo mwe ilu zutu. Iyo muntu uli onse. Njagwa njia. Matarigiro. Anyiga ei. Aya. Ajanwa muba Hebrayo 11:3 tulangwicha kuti manyika akapangwa anthu omwe kujwi iyaleza ombombo bonchobeni sayansi ayalo taigonzi kujikuma ilumpao mwati tamushomi mumalere mboboti mbomukonzi ya kujijita mboboti muna sayansi uli onse mbwakonzi ya iusola kupandura imvula ya kwa Noa gawulita kwedosi ya mvula ya gawiti anyika kusigira kusuba opo ele Noa wakati inga imvula iyowa ilio jingi mvula ya kwa Noa niyaga sila wimpene kuli sayansi yonse baga nyina magumbi mchulu omuya wina noyaga wide mvula mchulu omuya baga konzi ya kutondeja kuti baga nyina mvula mchulu omuya ili mpawaji indulesa naga chula machulu akutila ii kupomoga waga kukula nyiga ejo jagarijika nkamanisyo obo mboji tala njwe nchobeni igubula wapandule pere tulizi kutileza waga jijita nkambo baibe Yaga mbabo, ero tujisibu mboni anjiga, sunu, utijagari bobo, lezo waga jijita, ijujagari jika nkamanisyo. Jindileza naga weza mutala, wasina ya Abraham, agugomena, wamiaga iri magumi, alijiroba ayo sanwe, muga intu wagwe, magumi, alijisambomwe, ayo sanwe, nyaga minji, windila jindi jabumi, iguyozia kuyagu mwezi, ilio jindi naga weza, muntu oyu, agumupaju shomejo. Umiaga iri magumi, alijiroba ayo sanwe, ya gugomena, umwanagas oyu, mwaga wete, mujisi wagwe, wagwe, uri wishi umbi. Iri waga pona ngwe iguswa, indi nagali musimbi, agwa tana, indi antela, nagali ii, musimbi mkubushi, palimi awa, wagali amiaga iri magumi, alisambomwe ayo sanwe, ya gugomena. Iri wakati, uyoba amu kwanda, winda. Umwanagasi oyu. Eryo, ino kuti Abrahamu nagati, se, shomi, muzika nkamanisyo, se, gonji, uje sumina ejo, nijataka jitiga. Ele nyomobona, jindu wamba kuti ulashuma, ufumba jitu, paho wele de ujibika, umijito. Paho Abrahamu, wakasinizi kwa, ulia andanya, iguswa kukutashuma kwa onse agwenda aliza alike. Ile mujibaga jagu gompama, wababa angoso, Ero jindi nagali amyaga ya kugomena iri mwanda. Asala naga jisi iri magumi arifuga mkwanda wakasiga. Mbabuti Abrahamu mbagali notola mwana wakwe igule musinzo wa mazuba otatwe ambweni mamaire ari magumi arifuga iguswa kurusu mpugo lulilonse. Atala amulundu ogo mwami waga mutondezia igunka uyotula mwana wakwe wini. Isaga. Isaga gaba mbankuni igabotu, mburi mbotuzi, uli mugo zianuwa Kristo, elio atala amulundu oyu. Wagali, uyotu ula Isaga, mburi jituzio. Elio jindi naga sulizia, jintuzio onsi. Leza, liaga muambira, jita, uyasa, mwana wagwe, wini, ulufu, ugameneno igagwe, jindi naga kusia jifulo iguswa, mujigwa, kutambiga janzari agwe, uswiri la leza, ujwi. Kamba baibe liaga amba iguti, wakati kutileza, tayagari kukonja ikupanga jishomezo kunze, ya kuti, wakati sugerizia, ilio, wakamutambula, mburi umui, wakaswa kubafu, ikuti, wakati kukonja kumubusia ikuswa kubafu, akumupa kuli nguwe alubo. Ilo yindi nagali wambilide ikuswilaleza. Ubusule iwayo wakajata ijanza iyawe akuti. Olesi ajanzari yako Abraham. Ilo pao wakali mkutu wambelele. Wakasamba idwe munkanda ikusunguruga misa. Amecha agwe atara ya murundu onu. Ogo kulibalafu baumpe basuntwe. Babu wabamu sogwe, asinyama zipati ziyosya ezio. Siri ya mbelele. Ilo mpao wakali kule, atala ya mulundu, au atawe manu. Mwabuti oye mkutu wa mbelele, mwaga sigo kuya. Abrahamu wakabwesa, imabwe, konse kusunguruga, uguyaga ijipayiriro. Ile mpao wakabamu kutu wa mbelele, kusuatawe, jagariga nkamanisyo. Ile ufuma mtu oye ushoma mulidesa, mwabwesa, mulitwiri ya kwe, ya uwe magani obo, jimo mbojibede. Leza uyojita jiga nkamanisyo, ijembi. Iwamba chwili yagwe. Kambo Abraham waga ita. Ibuse na kuteti. Jehova jire. Mwami walibambira mwini jituzio. Ujikwanzia kujitia ajika nkamanisho kujitiga. Ulagwanzia ikujita obo masigati aya. Kutina mwia mweza kuchwili yagwe. Danieli guswa. Mubuli yango kuli yango buswite. Ibalavu balanzala. Mbabuti mboja gari kukwanzika. Ikuwa kuti muntu ulia. Mbaguti, mboja gari kukwanzea, kuba ikuti, muntu uria, ankamu, yabalafu, balanza, ikukara, mumpago ambabo, usikubonse, gata kwe, nukuba kulijisa. Angira omu ami utalivonyi, umuntu uri onse, wakari mkwi omu ya, ya gari jika nkamanisho, itujimui, ya kakasya mulavu, yukusiga kulingwe. Jindi, vanaba Hebrayo, ibaga njira mpira, yambuli lokali, eji, jirwana kumwisha, iwa science kwa onse, mbukaro o mbupati. Tijia gali ija science ikuti muntu, uti afusirwe, mpinari ya muriro, ejo jagali, ikuti ibantu, basi kubatola, oguya, bagaruba, kabela balo, bagawita mpinari ya muriro, akupona, mpinari ya muriro, elio. Waga indi, kabela jintubu yo, choa gajita, wagali, kubangurura ikuswa, kusianzo ezio, ya kumauru amabogo. Eyo chika nkamanisho, tijagari kukwanzega kupandurwa, ikutangwe wa kabotu, elenewa mbwini. Ngoe Joshua oyo, ngotu ganana, oboko timuntu oyo, mtu wali onse, oyu waga bora ibuyo kuima ii, munkamu ya tunsiansia, otobantu, wabaga bandidi, amilau, akobwe, lagutawe jintu, mulimbabo, ejo jamba kufunga, jintu kujatilizia, ikupa muntu inguzu. Kwi migazuba. Bele awa, akutumwa kuzwagulireza. Njomu pagabela gonse, igabu sena, au njatu, kiamba teni anu, kosi yori ata. Njobago, elio sinkondo, wakatoveze kwa. Isubari ya gulia bupira, ikutibalo, mamami, nivaka jesigindi, ya gulibunga antomwe, alubo, buzu wabu tovela. Naga swegura ntove ni bantu. Kere Joshua, wakalizu kuti, wakalibi andiga na mumuni, wasuba. Ili wakalanga mchuru, usuba, akuti, waima nji atala, akibion. Ilo mwezi, kwa ima atala ajalun. Ilo kumwa kwe wabuzi wabonsi, wakari gulampa, wabuzi wabonsi. Subari ya gaima nje, mwezi waga ima oguya. Ejo, chika nkamanisho. Imutuendela muri andu waleza, wali kuonzia ikujita jintu, muri jejo, ambu wakari mu, wakari alubo mu, Efeso mu, Efeso, amaga ni mabotu, masimpe. Yagariga nkamanisho. Musa agasago. Muchanzali ya kwe. Uyagu Musa nza. Akuyonu nuna. Vanaba Israel. Yagariga nkamanisho. Yaguli egepita. Yagajisi impi. Yonse abaru mibabu. Yagari tegabotu. Yagariga nkamanisho. Iguzi ya rogwa nagarindu. Wagariga nkamanisho. Mbobu ti nagarindu. Kuruwa na kumfisha kwa sayansi. Mwana gazoyo. Watagazi mwarumi. Mwagari kukonzia. Uziara mwana. Palimi kutari mwana vyo. Pere. Emanuele. Oyo wakatondeze kumani nina. Ikuba ejo. Weja gamba. Ikuti jioba. Mboboti ejo. Mboja gajitiga. Jagariga nkamanisho. Pamboleza wagamba kumusisimi wagwe. Nyaga. Ili mnyanda. Kakutanaba. Kabela musisimi. Wagaswira. Ikwi liyaleza. Kabela ikwi. Yagamba. Eryo ikwi liyagaba mumubiri. Wabuntu. Akukaraga tigesu. Ejo tuwajishoma ejo. Masimpe. Jagariga nkamanisho. Umbagari kukonzia wenda atala manzi. Ejo jagariga nkamanisho. Imuntu si kwenderanya, umusera, matende ago, tayagari kukonzia, ujita ejo, pere wakajijita, ino jagari jinzi, jitawe upandrule, pere jagari jiga nkamanisho, lezo wakajijita, tulajishoma, usani abantu, bali ziuru zio sanwe, answi, zio biro, ama bisiketu o sanwe, pere wakajijita, igavu zia, ikutali vyo inswi, pere inswi zichigitwe, utali jinkwa vyo, pere jinkwa jichigitwe, mwoti mwagari kukonzia usandura manzi, kuba waini, onse, chika nkamanisho. Wakaponya barwazi. dalo ajinsenda dalo tabajisi yintu kiri jonsi usigira kubuzwa opuno sayansi tayijisi ikuponya ajinsenda pere jesu wakajiponya kutwi lyakwe yakalijika nkamanisyo ngubu wabujangu wenya sunu abuya myaga itwi lyakwe lijiponya barwazi jalo nchika nkamanisyo masimpe wakabusya bafu bomi bofuika nibwakaswa kulimbapo Lazaro, imwana wa mwanakazi waku 9 na mwana musimbi wa Jairus wakabusya bafu kutwi lyakwe khambo arondijwi ino mphawo yinthu yimbe yiphati mukujala ikuthondeza kuti wakali mesiya ikuthondeza opo mbwa akapete wakachitha kupoora umachiriranwa abwye ngozi kutwi ero jilye kati inde nakakanana ku msisimi imwami leza wanu uyo wabusya msisimi mulindime wakali banthu banji bakabusigwa eliwo wakali wa myanda amyanda ya myaka tibakachisi musisimi oh bakali chisi paphaizi abanthu balemu elio mbuli mmotopala makani akale akati bamwenya wachini cha malaki amathayo nyaka ili myanda yone wakali banthu balemu pere wakanyina musisimi elio mphawo chindi nakasika achirawo kuthondeza kuti wakali papo pa efeso bakayipururwa johane wakachayambirizya pere jesu wakali oyo wakali chwi yakayipururwa mwini jindi petro nakapoona kulingwe kuzwa pomwi anthu omwe andreya dzina lyakwe wakali simoni pero jindi jesu nakayihwi awo yakali namubwene mwa alumi mubumi kwakwe amuswirire kapoto jindi nakayima awo akulanga mwa alumi akwamba dzina lyakwe ngu simoni eli uli mwana wa jonasi echo nchika nkamanisyo masimpe mboja kapete yanchopeni yakalichika nkamanisyo elo jindi filipo kayingwi awo ikambwa eji akuziva kuti jezipe jonse ejo yakali mesiya mbwa kapete janchopeni wakachishoma thaka chisi chinywe alimwi thaka limofu wakazuzira onse ankhomwe koma maere maxonto akubweza mwezi nyina kuthekwa natanieli elo jindi nakapola kuyenda kumbere lushomo lwa munthu oyo oro lwakali kukonja ikuletha umwi umbi umuswangano ukupona jindi nakenda kumbere lya jesu jesu akati ambupone ngoyo muna israeli mulingwe muthakweruni yakagambya mwa alumi wakati nderiri noka ndiziva ndinamulangirire eji tachilangirwi tachikwepo phandule wakati mboputi mbokasola kundiziva ngati filipo katana kuita jindi noli unsi achisamu ndakupona jika nkamanisyo wakati kuyerete kuinda ku samariya ilo jindi nakainda ku samariya munzi wa sukamo wakali khete apusena awo kalindira basiku yapakwe ikuyenda kuyowola zyakulya elio amupone mwanakazi wakayuthukira ku mukaro wamphu wa mdyapi elio wakati kulinguwe mwanakazi oya ndilethere akunywa na ndilethere akunywa eyo wakati achilichilengwa kulindiwe ikulomba checho tuli ndili mujuda namuna samariya papera uli mujuda tatu tujisi zyakuchita anduwe wakati pere ikuti nolizi oyo ngokana nawe amulangirire jika nkamanisyo ilipambira ikuchithika muthachimpye ngati mboputi mboputi mbokonzi yakuchita ikwamba jeje mmepo ndili mwanakazi waku samariya khapera uli mujuda tatukwe chakuchita wakati pere kuti nolizi oyo ngokanana awe nanguni ukanana kulindiwe inga nowa ndilomba akunywa ili wakasumanana kusira wakajana eni awopenzi ili akwe kwali kapete ili wakati koya kalete mulumi wako mupoore okuno ili wakati sejisi mulumi uli onse wakati opo mbwini tojisi mulumi khambo wakachisi posanwe alimi oyo ngophona awe lino kali mulumi wako ikako wamba bwini wakati munene ndaziva kuti uli musisimi ikakali kwene umwi ikwa myaka ili myanda choleze mesiya ulapola elio jindi apola kuzothwambira zinthu ezi wakati ndendine chakalichika nkamanisyo yakasimphikizigwa alimwi yakajanwa ikupa bwini kwa makani mapotho ayo akachomezeya yeji elio mphawo yakachithika akusimphikizigwa popo mboja kapete ino andimuphechika nkamanisyo chiphati chipotereze awa wakaindipiyo kanini muli johani 14:12 jesu wakati ngachomezya ikuti imushomi oyo wakashoma ali nguwe inga uyochitha milimo njiyonya sambo mbopo leza oyo upanga mulawo na chishomezyo wede kubamba chishomezio ejo kubareza ulachibamba uyeya leza ba chalo chikakamanisho rwayo kulireza uyo kupanga chishomezio alimu takwanji ikuthola chishomezio ejo ikupha chishomezio ejo yazinthu njaka chita kubantu bakwe ikuthobera mubukhalo bonse mane akabole alubo kamuyamu nyika yonse mukakambauke makani mwabothu uyerenge jonse nyika yonse oyoshoma akupezikwa uyofutuwa alimoyo otashomi uyozuwa elyo zithondezyo eli tiyo bathobera abo bashoma wede kubambaju elyo iyo nkhambo kakuti wakajamba chakaswa umulomo wakwe tiyede kusulizikwa lugwalo lonse lwede kusulizikwa abobo nchika nkamanisho ilike ikungwa Jesu mwana walesa ikabamba kambo mulikako izinthu ezyo njechita muyochita anywepo ino Baibeli yakati mwahebrayo 13:8 ngumbabuja ngwenya sunu abuya mnyaka eyi nchika nkamanisho pambo jayede kuchitwa madzulo anyika yoroba tereta kweti neliba yomwe elyo yega sola kwamba liyo sola kukakilwa wakamba yede kuchitwa lino benzuma ndashoma kuti ngumbaboja kwenya sunu aboya mnyaka ndashoma kuti ulakwenze choveni masikati aya ikuchitya uyake obu ndika nkamanisyo pambo kakuti wakashomezya kuti yochitika ere nkhunji kuti wakashomezya kunji kuti mochisololera mu baibele muli mbuponya ibukhalo obu mbotupona baefeso alubo bamakhalo ambongano tujisimakhalo ambongano alichiroba alimi twakasomezekwa ejo kuti mukhalo kwambongano ya Laodikea kuyoba ina Efeso imbi mbombobo elyo tuli wano ndashoma amoyo wangu wonse kuti Jesu Kristo oyo wakabamba chisomezyo mbulingwe kamba mumulumbe wangu wamamanini keimbwi kuyama kubwanda indakaliko kuno mhwike zisyonto zyainda jini jonse wenja munwe wako oko kula kuzunguluka akuzunguluka inyika takukareki kuyenda konse kobamba uyo kubona kulubeta jipekupeku jilatondiya kuti jili wano mwakwe wane nkhambo jipekupeku tajipangi zifanikiso jinji yabuyo mayuwe ayo muchuku elyo mwabona zifanikiso mubala zinthu zyonse kufumbwa chinthu jenda elyo jichitika munyika tilenda kuzunguluka chobeni kuyinda awa lino likupanga rekodi muzi wabo mwi rekodi yako yojalwa elyo uyo ingula kurekodi eyo mbombobo leza ndilekele zanganisi fwema ningi kandi fwema ningi uli wangu kufumbwa chinthu chili munsi ilyangu pere kuphakamana kudzwi yaleza lipona akatikesu sunu atukombe mwami Jesu uli chika nkamanisyo yindilesa nakaba mumwiri wa punthu ndakomba tata wakuchulu kuti uyolipulula omwini masikatayi ikuthondeza kulindiswe awa sunu ikutalipiyo kuthondeza kulindiswe uli ndayeyela mapesenti ali makumi alifuko nabainda abanthu bakhede awa bashoma obo ichwi lyonse pere kuthekwa thukubone aliwo akuthuzipya kuti ichwi eli ndiyokamba elyo lijenda kuzunguluka akuzunguluka anyika tuponya muli rekodi atunjire mu rekodi eyo sunu mwami tulekere kunjira alimwi utali mbwa ibuyo muli kabora iliwabiri ibuswa mulomo wa munthu pere lekera mulomo oyo amunthu abanthu bonse bakhede awa babedjwi ilyako tulilibambiride ikufwa mwami umizeso yesu ini ukubona ikuyo kobamba chishomezyo chako izinthu nzechita muyo zichita anywepo ndakomba kuti uyopha eji muzina lya Jesu amen ngatuthana abuyo ikuyitha mundando wa miphayiro ndakachisiya kulya kunini wa aisikirimu ibuzwa bomwi atokotsera mwe nsuma wakale wakati ndiyanda kukubuzya chinthu chimwe biri ndakati chibotu ngati sena ulashoma mu konkuko kweka jana imuyeyo oyo ndiyankamanisyo ngati sena ulashoma muchikankamanisyo ndakati masimpe wakati ndi ndilizi ulachitha wakati ngandayambira kuchatikizya munthu umwi oyo wakaponesekwa wakakombekwa kuti wakasambala misamu yakasunthu wa myaka zindi zimwi pakali kunga baba akuganyuka kuli chiroba nalusere abuzuba misamu ya nguzu elyo wakati thakwe ni wakachokera limbi elyo ndapapona chindi chonse tapakapi ankhuko limbi phe ngati ndiyandakukwambira chinthu chimwi kukuzipyapuyo ikuti ndashoma elyo choamba ura wakati mujindi jabu yomomu wabuponi mwana wangu ogunu wakali ujintoro igati wakali kulindila murombana ubanga munini igamba ibuyo uti wa wakali ingu ikunselero liyamu ndando uyanda musamu edo gati mwarumi wazo siga ogunu alimi wakajisi munga intu wakwe igati mwana kazi mbaoba wakali inga wamulanga akubona kuti wakali kutandila ikutumbuga ujindi jiri jonse imwana yogati tagari kukonja ibuya wima ilindi umundando oyope apobo wa wakale tamuga intu wakwe umuliango akuya mabuyo ukugori yakwe yogati mulombe wangu wakamuka kutala gati sena ndi mukwasye gati ii gati mbobo lembo wabusirige ikuswa kulitogote pene gati ndianda kujizibya ikabotu kulindwe gati ndi tatunabweza Maripe, ngati tiyogweza kuswa kujogo liendeleze pere mga intu wangu takwenzi kuima igwaji ndi jilafu dogotela wakati inga urape kwa musamu yonyalino pere wakati utina kuyomu pa musamu chobeni ndaunka ogia akuima umundando mane ndi ndibweze imali kuswa kujogo liendeleze pere mwombe wakati mwenene ndausa ngati urwana milao yesu yesu oguno igupa musamu ota jisi imali nyo mulizi zindi mbozi akabete mumazuba ayo eri wakati ndi ndiri nkwa ikuusa kambo kangwe pere nsekonzi kujijita gati ndakati kede kusule awa kebala pepa eri ndakazolanga muchulu eri gati jintu yemwe jenzu jaga kasazia moyo wangu gati ndakaunka kumbere ndakati lindira nini mulombe lindira nini mwarumi wakatari ya kuswa umuliango wakati ulikapotu mulombe Gatalika uswa kumuliango. Eri wakati, nagati, waka indibyo kanini, gati. Ino ejo, jari jinsi, wakati, oyumarumi, waka jipandurura kulingwe, wakati. Andibone ipulembo, wabusirige, gati lindira, ibuyo waka indika nini, mulombe, njoku wesela musamu.
Gati ndakachokera, kakunyonga njapulembo, wabusirige, togo tela mbaga lembede ape pariagwe.
Eri wakati, nagaunka, ikutala ogwe. Eri onkejisi, mari ayo, gati. Wapa kulingwe mutazwa na ndaga ugweza na pe pere ndaga ya kuti inga njo ugweza gati ndaga mwa buyo kuti ndere de kujijita ndaga gati hiri jindi ndaga vika musamu oyo mchanza ya mwana kasi oyo gati wakari mwami chesu gati ndaga vona imu ntuka ingwi oguya ndaga wakati ndaga pala kuswa jindi ejo Ikutilu kwaro wakati mbonya mburi mwajitila bashontu aba. Ivana bangu banini mwajitila ndime. Wakati bili nchinzi jaga jitika kumeso angu. Sanda kajibona chobeni. Ndagati iye munene ndajichoma. Ndachoma kuti wakazuri jamuli mwago mburi musambazi wa misamu. Mugubura wajibura mbuta mburi gogo. Yesu wakati ejo chomukajitila ibaba bamwi. Mwajitila ndime. Ndaji shoma. Eri ndashoma jintu chijona. Yosuno poonya awa. Chirigo abantu abu. Uti Jesu Kristo ulabwenji. Uliyoburura imweni. Ulipanga imweni iwa ichwi. Yagaba mumbiri wabuntu. Agati Yesu. Masigati ayo. Samu laji shoma. Imwami amurongezie. Linoti ya itama kadi amipairo kutegu abantu. Babore. Eri o tatugonji uweza. Manji ilogo. Kambo. Ndiye ya kuti. Lino. Uti nandila gidega botu. Unkorogo. Ndijisi maminiti. Alimagumi obiro. Aosanwe. Ikusigira. Otwere de buyo kujara a fo ogrogo ajindi pere tios manana lino atutaligire iguswa ukadi ya mipairo ndashoma ya a yali ndiliona a atwende uswa kuri a litanzi ngunoje sikadi ya mipairo a litanzi omwe tabuyo omwe ajindi ora ikutina urasunkuta kula kwanzia ukukweza ya kadi ya mipairo a litanzi nguni ujisi tambika janzari yako Usena bomwe mubuyage kadi usure ogo maninge sa inga wabora mulindu utina ulagonzia litanzi yabiri bunoje sikadi ya mipairo yabiri yabiri sa inga watambika janzari yako utina yebo ulagonzia kuendana ya kobora ponya oguno wasiga kuruba zoru ya tatu utina watambika janzari yako ponya buyo ndagonzia kukubona tatugo lindira waji ndijira mfu. Mwero wakadi ya mipairo ya tatu. Inga watambika janzari yago. Ya, mwarumi anselero awa. Ya, wawara ogunu. Munene. Mwero wakadi ya mipairo ya ne. Inga watambika janzari yago ya kufambana. Lino, mbulibyo ya kufambana. Mburi mbogonzia. Mwero wakadi ya mipairo ya ne. Ya, mwero wasanu. Mbulimbe itabuyo. Waimigira. Mwero wasanu. Ya, mwero wajisambomwe. Mwero wajiroba. Mwero walusere. mweru wafuga kumi kumi lino litanzi lya biri lya tatu lya ne kumi ya kumi aliomwe kumi abiri kumi awotatwe kumi awone sa wali kubohora munene kumi awone ya kumi awone kumi awosanwe ogo ogo kuyoba ayo araba manji yonya lino ayo araba manji umasiku aya kambo tatu jesi jendi jenji maningi amalange yenda kuti mundiswirire jakumanina lino Yesu wakapanga ishomezyo eyi kuti ikaindika nini iliyo nyika taika ndibone limi nekuba bobo nyebo muyo ndibona samula shomeyo inyika inyika bwarombo bambe bwanyika mwabona kuti wakalizi kuti inga bayosumanana kulileya kunjira muli busyasunu azinthu ere tabaka ndiboni limbi nekuba bobo nyebo muyo ndibona kambo wakashomeza njoba ndinywe akwali wakusikira kumamanino anyika sena mbombobo ero baibeli yakati bahebrayo 13:8 ngumbapo jangu enyasunu abuyamyaka mulashama obona ejo nchishomezyo lino tamwede kuba athala awa kutekwa mponesegwe jinthu buyo chomwede kujita kushomajwi elyo uba bwini lino ndiwo mulomba kuti na muyokonzya uba buyo babateme akumona wazindibwa zishonto sena ponse ibabo ibanjira lili uli obiro atago otatwe atago wambanze otatwe ambi mweru watatu mweru wa kadi ya mipairo ya tatu ino obuti ino ndi balanze lina Mexico dia leyo ya tatu za kuli umi ugonja kuli amba ya masimpe baringwa ino oyo kufumbwa oyo ujesi kadi elyo ya mipairo obora momundando za ulajita o iha o niya kuti wali mtu umi wajisi kabela tajizi elyo baswena musule ya lino lino nzira kuja tikizia sena batu onse lino mwachoma na moyo wanu onse atupaire alwo pao mwami Jesu lino tulangwisa ikuti tulakonzia ikubala ijwi alusuberwasu rubotu winda ikulipandula pere mwami ndiwe olike ukonzia ulisimpikizia ndiwe olike ukonzia kwamba ikuti lirileme na lirirubide ilyo tata ndakomba sunu kuti yolekera meso abantu kuchuka akuke kuti tubone chikankhamaniso masikati aya mbuyo mwami bunji ulekera bantu ikubona ikuti koli ikuti yebo toli utago kuti jwi lyako ngumbobuja ndiyonya sunu abuyamyaka kambo ulijwi eyo ukambo kapakwazi mwami ukambo kapapo bapengana ibanji ambweni bali wano ikuswa usibela ziyandene ajisi sibela ziyajisi balerete balapengana loko tiba konze kubotelwa miswangano ubombi kuti na tiba kaponesegwa ndakomba kuti uyu baponya wajipa mwami edo lino tuli bantu sibuyo bakunyama alimu tukonjabyo ukamba uka ichi akwamba ejo togamba ubabwini ino yebo nduwe welede ikuli bamba ikubaka simpe ndakomba ikuti uyo jipa muzina lya Jesu amen lino inga ndayanda ibuyo usirwa kwanu ikumanini de makainde buyo kanini alimu ikuti na bantu bonse inga bakhala ibuyo lino wamamiliti mashonto lino kuchimo muli mbwendizi wini tandizina wa omwe oyo mwekonja ikubona mubuyake oyo mwekonja ikuziba masena ayo lino tamwelele kuba okunu kutegwa mponesegwe ufumbwa muntu ulizi obo mwabona wakali mwana kazi munga oba indi jemwi taka konja kuchana kadi ya mipairo motu ngatuamba elyo waka kumaji kopera jagwe elyo waka furuga akulanga elyo gati nguni wandi kuma elyo wansi waka kukaka elyo waka langalanga wansi akubona mwana kazi muba oba taka konja kulisi samwini kambo mwabona muya waleza oyo wakali mulingwe akumusorela wakali jwi elyo wakasorela ikugama kulingwe elyo wakamwambira obo penzi lyakwe mboleka pede wakali kuchiswakuswa ibulowa kapela wakaponesekwa wakachishoma eyo mponya kuyo mumubiri wakwe wakalingwa kuti ikuswa ibulowa wakaleka sambo mbubo wakayima kukunkha mponyawo lino uchili mbuponya buyo asunu tamwede kuba okuno lino baibe yakamba kuti muchisimana wachipya lino kuti Jesu Kristo mupaizi wesu mupati sa tulashoma obo imupaizi mupati alike ngwatu jisi sikutukomberezezya alike ngwatu jisi akati ikaleza amunthu walo munthu Kristo Jesu sa mulashoma obo ero baibeli kati mupaizi mupati oyo ukonja kugumwa kukulinkhwa kwakulenga kwakwesu sa mbombobo mbanga ipazi kuti obo mbwini tambika janzeri yako kutegwa ba ya zeri akati awenzu achu eli ino mbokuti mbanga wachita kuti wamugumwa ulagonzia kujitambo bonya mwaka jitajindi nagali wanu kambo kumbobuja ngwenya sunu abuya mnyaka zambo mbubo dino kwa shoma buyo ambabu yo lino umami ndiri mumusu wanganu yegaligo pere yo shoma ibuyo sunu ndi zagogweza noba mwye wangu pe yo shoma buyo amwe wangu onse muti uli wanu elu ndi jisiku pula elu yebobu yo ndi kwa sya mwami wabona lino kwa jitabobo utali birigi kwa batamba buyo buyo ya kushomega ijipego jaru shomo tajiji ntu jimui chogweza agujita jintu jimui anchijo ijipego jaru shomo kuri kwisya ibuyo ibu wago mzira ijipego kuri kwisya wago mzira lino mpao wengu mwana gazi tataleza ulisi ujimo uli mwega ziliose zenamu wene mwana gazi mubo mibangu mwenzu jagumanina ulindime mbele alimita kweba ntu batandila ulibobilo nabo tatwe mbego nzia ikubona okuya ndajita ndia kuti oyu kumuga veo ukedawa muga intuwa mge suli terima simpe pao ndirizi valombe abo otatwe nabo ne bakede ponya ambari awa ujimo mbuli mwezi kugonse ogo mkwebwe ne mumusu wangano ujindi eji abo mbezi ndashoma oyu mwesu Anton Milano ukede awo uswa ku New York mwesu Peter ikuzwa ku Kentucky unzeri abobo ndizi Freddy Sotmani mwali omuya abusena bumwi na mubwa gaungorora amen gaindi gainda ayo ngema korero alimitata wakujuru ulizi obo ero imwana kasi uingwi awa ero zena mubwene zewe muzezo wajejo chali wano waru mwana kasi ikuyo wabola atala awo aji mumbiri mubonya mburi mbomu kedao jino kutina oyo mwana kasi ulimu kubula pao ndi ndi ikutina ndagonzia kumukwasia ngama simpe nda na yijita pere lino ndi ndi ejo jiami nabuyo alijejo chabulide ikutina alimari inga nda somona madola osanwe na kumi unzeri ya jejo tandizi mwabona wayanda ndamupa chege yagali mga uyopedwa imari ibusu babumi mbane kavole mwezu utobera perino ino kuti ujisipenzi ya kunganda pao inga ndamba wayagalete murumi wago kwa amba ule antomwe amweni ndakunzia ukwasya sejisi nzula ya kusika kunganda njolomba mtu umwe kutina inga wakutola kutola kunganda uunka munzila yako ukala kunserero mga kwa kari kunserero kuno na kufumbwa mboku bede tandizi pere kutina kujiswa pao ta tandizi mwabona tandimuzi mwana kazi pere kuli umwe awa ichu eli eli kashomezegwa izintu eli zejita muyo jita nyebo lino antela ino kuti oyu mwana kazi ulijisidwe ambweni ujisi kulenge ambweni ujisi tibi alimwi na ajintu nyumu ejo imusamu chota kwenji kukwasya ali eji jimo eji eo lino sekwenji mewotakwe negonja ikuponya mwana kazi lino ikuti na ulagonja uyubunu na kulindime ejo chayanda mwonya buyo mwaga jitila mwana kazi mwagalo na mburi mwaga ambira Natanieri na kwa ambira Simoni sinari yagwe mburi ya kapete lati sinari yago ngu Simoni ulimwana wa Jonas kuzwari no uyote kwa Petro eliamba kuti kabwega nini lino kutina inga wajita jintu jimwe mburije ejo omuno mbushu wano nyonse ejo yoto ndeja kuti ejo ichwi njabwini lino mbangae bayo shama obo saa kuli mtu uli onse awa umuzi mwana kazi tambika janzari yako ufumga ibantu mubu yake nya ibunji wano mulimuzi ya ilo tata ulizi kuti tandizi lino atubone ibuyo chayo wamba ilo ejo saa inga chabajika nkamanisho tandizi jintu jirubi deguli nguwe sisi chari wano pe na ata weji ntu ujatizia nguwe peleza ulizi ejo ndiyoga nana mwana kazi lino oyo ngomu tumutanzi mwega jisti kumbele yangu utandira miezi yotatwe lino ndiandabu yo kukanana kumulindu waga indibyo ganini ere ogo kucheni kukwaba muya wagwe mwanya mburi jesu waga jitila mwana kazi kumugaro kukwaba muya wagwe lino iuti na mwami jesu mulindu mgonja kuyugunu na kulindime ejo jirubide kulindwe na ejo jintu chobo olela wano na jintu jomwe kujatikizia nchijo ejo nchozi kuti tandizi jintu jomwe kujatikizia na jintu jomwe umachiriranwa ayo saa inga wa shoma iuti walingwe nga kwerede ikubangwe mbona nga kwerede kubangwe iuti nao yoyita pao chiolumba tonsi iuti tulizi tuli kuti chiria kwe ilirureme pao tulakwanja ikubikaga nzambwene mulije ejo lino kuti na ulakwanja kuyubunu na penzi iliyako mbolibede ulindimu alimi ambebo mukuta uziba alimi ulizi obo Beri nukuti na ulago nja kuyogunu na kulindime pensili yako mboli bete na ajinti yimu yukujati nduwe au ejo itondi yakuti ulimu ya abu sena bumi oye uguzi alimi ulezo kuti sejiti abobo inga taba mtu inga wabamu ya elio chejijo lesa chaga shumezia kujindi eji jaya Efeso saula shoma obo kubabwini awe kuti ajipe jibona ajinti yomwe ujiswa jinti yomwe mburi mapenzi azipulo ya mpemo, atala awa, umutwe wagwa, obo mwini, enchona, tambika janzeri yago, utina, chejijo, ele kujiswa, wamuzipuro, ya mpemo inga, ti wagupa, wese muga, akuzumana na mbulibo, akobo ujisi, tuntumanzi, inyonganya, imeso, hemo, agameneno, agwaro, mbombobo, tosuigo Phoenix, uswago ogo, guli, guli, zirundu, sinji, masamu, uswago, Flagstaff, mbombobo,
you believe God can tell me who you
Saula
are?
Saula shoma kutuleza, ulago nja, ikunda ambira kutindueni, nduwe muga, eo, inya, mbombo wana, enchona, inogwaya, kwa shoma, joma na jonsi. Ino sena, mbombo bujangu wenya sunu, abiyamiaga, lino, tato wako julu, ulize kuti, ilaswa kumbombo wana, wana gazi, mwabona, ejwe, usimpigizi kwa. Ino tensi ndi mepe, ndi mtubu yo, mbubonya, mbuli microphone, ee, ino umine, ikuti, etamba uli, winda mlinjo, na mtu umwe,
and so is a man, just a mute. But it's the spirit, and that spirit's right out there among you. See? He's the healer, not me.
Eri mwabe de awalo muntu, yumu nabuyo, pero walo muya alimu oyo, muya kori, muonya au agatigan. Mwabona, walo musirisi, butalindime. Wapona buti munene, mwarumi imbi oyo, muntu mwenzu gulindime, temuzi mwarumi. Lino kujimo mburi mwezi, sena mbwe ne mbwe mibangu.
But now, this spirit.
Pere ino muya usalala, muya usalala Jesu Kristo walo muya omwe. Oyo, unanigidwe. Jesu mtu, wakari mwana waleza, pere muya usalala, wakari aringwe, wakari leza. Tato wangu, ukara mwindime, wabona walo muya usalala, wabobo jirileza. Lino utinanda kwenja buyo. Wali kushia wangu, mwarumi o inga, wali kushia, mwini, uzuwa mwanzira, pao, ejibela, jirefide, pao kulegela muya, wabumi, kubelega. Mwabona, kega ambo ncheri ndila, waga indibu yoga nini, ikubona ejo jijetiga, usigila, unanige, wataliga. Ikutina mwamireza, mga mwini, ibushi, mwotu bede, yoyo bununa kulindime, mwenene, wopenzi yago mbali bede, na jintujimwi, toga jita, na, jintujimwi kujatigisi anduwe, jintujimwi buyo. Mwini, mbonje, mtu ganana, mbonje inga, jamuka, perebona, uliba mwi, bayu mwi, mbondando. Pere uti, na uyo ndambira, uyo obo penzi, iliago mbali bede, saa uyo ndisho maguwa, mwalanda wagwe, hakusho maguti, mkwali. Iku pasigiru wakwa mgati, mbombona, mbobo, rinuati, mbobo ti ogo, mboga jitiga, narombo zia, nindarizi. Unyina mtu ugonzi ya upandula jeju. Ejo chika nkamanisyo. Mabona? Cheji utegwa uzibe. Ndabona jintuji mwenyembi. Ulangwa langwa. Jizipenzi liya moyo. Agwalo. Tambika janzali yago. Mandasoni. Mulagonzi ya kuhunka kunganda lino. Yezo Kristo. Yugubamba. Kubagabotu. Mbombobo. Oshoma buyo. Obaru shomo. Utadona higi.
How do you do, sir?
Wapona buti munene. Tulibenzu gulu mwaumi. Seguzi. Uji mumburi mwezi, chindi jitanzi, chesora kukubona, ulindime uziba, mbombo, pere, ulituzi, uvirorwesu, inosaa ulizi igambo, eji, cheji tigila, waronduzi ya rugwa we, wajizumizia, uti inga, yale telebantu, aba, utwe rugwa, leza. Lino mkota ziba, jintu jatigizi anduwe, agwalo, mkota uziba, uligonse, mtubyo mwenzu, wabora oguno. Lino inga jaba jika nkamanisyo, jagumani nina, ya jintu ujitiga kuziba ejo jirubiki ulinduwe na jintu jimwe toga jita na jintu jimwe chotagede kujita na jintu jimwe togede kujita na ndueni na jintu jimwe ujatikizi anduwe inga jere deguba jika nkamanisyo kambo kunjina nzira kumuntu uli uonsi uziba jejo kunze ya jibunuzio jimwe jitaguni mbombobo inokutina jio jita jejo kulinduwe agati gandwe andime kutegwa kunga liabantu utali mwebwa ere ikuti babone kuti I Efeso koili obu kuti eji chejuntu jandanya agati agabungwe anyiga yabulemu wakachishomeza kutegwa mazivisi kwe kuti ejo chotulungurura mbweni.
That's, raise up your hand so people see it. I've never seen a man in my life. It's just a man standing here. Ask any of the others.
Dinogogoziba, yeborizi nsezi, koguti, tambiga janza, liyago kutegwa, bantu babone iguti, yebo, ta. Tandina mubwene imuntu mubumi bwangu. Muntu buyo uyungwi awa, wujia kufumbwa wabo.
But you're suffering with a rupture.
Pele ujiswa kupasigirwa kwa mugati. Agwalo ujisigu zimba. Iwansinga, mzindo. Bombo bo.
You've come a long ways to get here. You're not even an American. You're a Canadian.
Wazogre ndoru ramfu. Usigo ogunu. Yebo tolimu na Amerika agwalo. Ulimu na Canada. Walete zi ya mwana wago. Ujizi penzi. Yagwe ye. Obumbwini. Uyanda uti ndigwambile ogo. Kozwa. Uzwa mjogo. Ja. Saskatchewan. Dolopo ya Saskatoon. Shomabu yo moyo wako onse. Aleza, uyogo chese unganda. Igori kabotu. Mwana wako, utina wa shoma. Wajishoma na, leza kulongezi. Sena mwashoma. Imwami leza, ujiri leza. Mwabwana, tagwe umbi jitangwe. Wapona buti, ngoyu mulindu. Mwenzu ulindime. Antela mupatpat anini. Tandina mwene, pere walo walo, mwana kazi buyo uingwi awa. Ndiyo binda kambo, nijisima miniti, alijiroba, naruse lino, mwabona. Walanga buyo ogno, sena ulashoma ikuti, zintu ezi. Ndiyabwini, amoya kwaonsena, yebo ulisi, chiumu kulindime, uzibajejo jirubite, kulindwe, na jintu jirijo onse, uchatikizi anduwe. Pere tajeji umu kulireza, ikuziba, kambo wakarizi agwalo, niga, kaita naguba. Sata ulimbobo, mbanga eva shoma ejo, kubabwini, masipe wakarizi iindi, jonse, peyo ufinya irisori yago, walo mpatika mpatila. Iliwamu ya yebo yo, minda guruzi ya ruwakwe, wakazi bia, agani agwe mabotu, jintu jijonya, chaga shomezi ya kujita.
Then there's a heaven and we're going to it. And we're in this Ephesus right now. We're in this coming out of one into another.
Paonde elio julu, alimwi, tuyaguli ndilio. Elio, tulimu Efeso, eyi, jonya lino. Tulimuli eyi, guswa, gulibu mwi, guya mulibu mbi.
You have so many things wrong with you, complications, so many things wrong. And you're not from here. You're from west of here. You're from California. That's right.
Ujisezi ntu zingi rogo, sirubite kulindwe. Buyumuyumu, wakusirigwa. Zintu zingi rogo, sirubite. Elio tozwi kwa kuno. Yebo uswa kumbo, ya kuno. Yebo uswa ku California. Mbombo bo.
You also have a son that's afflicted. That's right.
Ujisimwana awalo, oyo upenze kwa. Mbombo bo. Yebo. Uri nitu yemui, ndizumana na kukona maunzi na isibapati nchobeni. Oh, jiri, ujesi mtu umui, uri munsi yago, oyo ukara mjikago. Oyo ndizi, mbombo wo, omwini. Ino uri zikuti, tandiguzi, pere sena ulashoma kutileza. Uri guzi, kutindueni, mgamagwa, watambula kumbizio yago. Oyaku nganda, orumbareza.
How do you do? Mighty young person. But sickness and disease is no respect of person. How many knows that? We just know that it's no respect of person.
Wapona buti, uli mutumuni nisinguzu. Pere ujiswa na marwazi. Tazire megijua jamuntu. Mbanga iwa zibobo. Tuzibio kuti, tazire megijua jamuntu.
If thou canst believe with all thine heart, all thy soul, that asthma would leave you if you'd believe it with all your heart.
Yutina wa shoma moyo wako onse, abuntu ibwako onse, ogufundirira mugango, uyogusia yutina inga wajishoma moyo wako onse.
The chest trouble you believe it would leave you too, sister, and you'd be made well.
Ipenzi ya mujamba, sena ulashoma kuti kuyogusia, ayebo, mujizi, alimi saa inga, wabagabotu.
What did you touch? She's 20 feet from me or more. She touched the master. It's congestion of nerves. You'll be all right.
Ino wakumanzi, ulitukogola tuli magumi ovire kuzwa kulindime, na agu indiria. Wakumasi marira, kusiankana, iwansi ingazi yagu yeyela, uyobaga botu.
This is a noble thing this young woman
E nchitu yivotu, ilogo, uimwana gazi munini, chai migirira, awa, walumwe nzu jigamilina, tandina mugwene mwana gazi. Ere wale tuwa oguno, amuntu umi, umbi. Ero ejo, ya ule ta oguno, ugambo kakuti, wagambo watepu, eyo. Njega panga, eyo, uli wano guyanda ura, rubizi uruwamu ya usalala. Cheji joan chobeni, chwali wano, obamwini, mulindu munini, bombobo, bora oguno. Oyendo leza, oyumwana uyumbi awa, oyo, uli mugu, pasuga, uzwa kumudima, igunjira mumumuni. Kwe kuti atambule mu ya usalala, ya kunganda ya kwe, Abayandwa ibagu, iguwa tondezi, yo zintu zipati Jesu, jaga jichila nguwe. Amen. Leza kulongeze, tazumba uzi, koshoma. Leza ula kwanze kuponya michebo yonsi, ya kulibidiga, saa ula shoma obo, uruwazi, wakufundiria, akubamba, kubagabotu, saa ula shoma obo, ahogo ya, shoma moyo wago, onsi, akube kutileza, akulongeze, muwesu. Ina uri mupati boti, walele kuswa, uri gogo kulibiriga, kakutanaba, jini jiramfu, embona, muguba, amishobo yonze, yama bibo, akudegera, azintu yonze, zijitiga, kulindue, pere, ziagu siyadino, ii, munene. Ezo ulaponyo kulibiriga, penzi ya mwida, alialu, zena ulashoma obo, paogo ya, ukarie kufunga nchoyanda, Yesu Kristo wakuponya. Zena ulashoma kumasono ogo, umuya umu wanu, Ulimwa arumu kede, usamide shati, ulangide gulindime, inya, pao, walanga ansi, ushati liagwe, inya, zena ula shumarisa inga waponya penzi ya girani, inga wakubamba kubagabotu, waligushoma pao, mbona, ijonya jindi mulombe o imunini, waponese kwa kuburwazi, wakufundira mugangu, oya kunganda, oyandwa, uyobagabotu, aebo, wabona, Choma moya wako wansi. Mwini mwini ukede mwisi ya mga intu wako wako ya. Saa ula kwenzi ya kuchoma utimesu ago ayoba gabotu. Haebo. Ula shoma na utileza uyopo nyapenzi elio yaliso. Tambiga janzari yago utinanchori kukombe. Mwabona ina baga kumanzi. Jesu Kristo mwana waleza. Sena ula shoma. Sena ula shoma. Mwarumi mkubus. Leza ula kwenzi ya kuponya buruwazi. Wabulowa. Uburu ramiga. Uyo shoma obwana, kwa kwisi ya zintu ezio, ya buruwazi, wakusuba, akuba anyo talogo, akuba mba, akuba kapotu. Sena ula shoma obo, oya, kamwa ambile, wajishoma, alimi galie. Ora mwenene, ujizipenziri ya mwida. Sena ula shoma leza, inga, waliponya, ulibamba kwa kapotu, oya, wajishoma, uyoba kapotu, wapone segwa. Ora, umuleta mulombe oyu mwenene, walanga ogono, wana, Labo ora, unyendo silamfu, zindi zimwi ujincha, mwurile mega ujincha, mubube wazi indi, uyoje jita. Uguponya, iburuwazi kwa kufundira mugangu. Pele, uli umwi uponya nchobeni, Jesu Kristo mwana waleza. Wagapa mwana wagwe, iutegwa, iguwago bugonje, kwanisegwa. Zena ula shoma obo, ujishoma moyo wago, oonse. Elo, uyomusia, uyoba, muji mojerede, muntu uli kapotu, leza gulongezie, mojizi.
You believe?
Sena ula shoma, sale za ujipanga ziga nkamanisho, ijitawe bupandule, lajirangiri, zintu ezio bantu, njoba, tagonji, kumbwisha, nzira, mbojinga jaba, ere, jijiribweni, tagulimbo bwana, dinombanga ee, bali mkutuwe buga, agusiba, muu ya wanu, utigwele kwa jintu jemui awa, ejo, jindirila, kumbwisha, wa mtunsi. Nino, ndaye ya tuwaita ibantu, nobajea wali kumi, abo sanwe, umundando oyo, umuya umui wabo, abone, na abo sanwe, sambo mwe uzwa, oguya, umundando, wakutawe makadi, amipairo, na agufumbwa baligo, oguya, umundando oguya, mupunga, yabantu au, pere, tulimponya lino, amini tiyomwe buyo, yaji indi, yagujara, sawa yita mbubonya buyo nzira, njaga amba kuti, uyo jijita, inumbangaye ibashu maguti, umboboja, sunu, abuya miaga. Uchwaruga, ibuchu wagwe. Inumobona buchu wagwe. Inumesu anu abona. Matu anu anguise. alimweleza wasimpikizya kumbeli ya meso anu mushi wakwe ere kuti obo bomulinkhwa chindi chonse eyi chimupha mulandu chindi mwarubizya akuwambira iwuthachita ejo uli aleza nkwenya waba woliponya uli ndinywe awa sinomasu aya mumulimo yakwe mbanga ipamba kuti amen kulicha ejo masimpe mbochipede lino mphali anu saka kuli omwe akathikesu oyo uthanaba muna Kristo tanapete akuliyambirira isipi tona unkhide ibuya kuchikombero walongwa wuyimikire akwamba ndiyanda ikuyimikira ikuthali kuli ndiwe mukuthausi pere ndiyanda kuyimikira nechiri mubusu wa munthu oyo Yesu Kristo walo uli muya usalala uthuyenderezya lino ndiyanda kuyimikira akwamba ndiyanda ndiwe ikuti ndifuthule kuzwa kuzipezi yangu uko onse kuyenda kuti uchite wayimikira abuyo khapera omo uye wabumboni uko onse kwatuchisi chindi yakuchita ikwamba ndiyanda iwa muna Kristo koima kumathende ako elyo mphawo kukhala achuno onyakusule sena kuli omwe mubuyake mbange pali mubuyake inderete ikwamba ikuti sa uli omwe pambo inga kwala panji lindirira omwe mbangaye mubuyake payoima yonya lino akwamba ndakarupizya leza kundijathira ndiyoyimikira kupha bumboni kuti ndakarupizya ndiyokhala achuno nechiri kwano mubusi kwako ndiyokhala achuno poyimikira buyo saya kuli omwe saya kuli panji kuyindirira ali omwe janza liomwe leza kulongezye muwarumi mukupusi saya kulumbi leza kulongezye saya kulumbi leza kulongezye leza kulongezye leza kulongezye mukweso saya kuli leza kulongezye usuro kuya saya kulumbi ndakarupisya leza kundijathira leza kulongezye munene ndakarupisya nda ndawusa mwami leza kulongezye leza kulongezye leza kulongezye sena kwali munthu uli onse wakali kuyeyera ibubi mumulimo oyu iyo lino walamwa ikuti mbwini nyamuka awo akwamba leza kundijathira uthambika buyo janza iyako kwamba nda likuyeyera ibubi anini mukesi Branham wonse kwamana lino uthambika janza lyako takukwe omwe ndarumba mbanga ibashoma eji sekwenji kuba indime pere ngu Kristo mwana waleza ndarumba awo muyobona izinthu zipati ibinda zezi yachitwa kufungwa kuti mukashoma amukhale buyo a Kristo ndiyochita kwekwenja ikwangu kukhala nchopeni anguwe ikwangu ino mbangaye okuno apo bachisidwe apapulide kuthambika janza lyako ndili chisidwe mukesi Branham ndili pulide wabona kulanga buyo kubantu ino samu yochita eji akushoma ibuyo ijwi ilyangu ikunji popo atuike manza esu ali umwa omwe uchindi neijathiride manza angu kuya kulindinywe oyandwaleza ndaleta kulindwe bunga lya bantu eli chonto wasikati aya oko kotwankhwa akubala ijwi ilyaleza kulezi ikuti ikabela ikaliyo konse mwini pambo ndi ijwi ilyako titu alishoma buyo lino ikuba lyabwini tulize kuti ndyabwini kwakakubona yepo mwami ikuchitha chinthu chimwe ejo yopamba bantu ikuziva kuti njiri kunze yachikankhamaniso yanyika amwakwe amirawo yapulenge kwaleza tulakonza kubona awa kuti oko mulawo walufu kopereka mu mubiri wa munthu onse oko kwalo sayansi koyakachiwa kusilika kuyinda kukuputulizya kwapo ili mwami tuli komene kuba bantu aba tatukwe notupasamphawula he tulilumbide nkhambo kambapo pere mwami chindi chasika kuposena oko kupata kwenji kuchitha limbi lino twabona janza ilyako pati ali njira mukuziva kuti takukwe munthu ukonzya kupaphonya khambo inga waba dokotera nakuyerera ikukweza chisilisyo pere kubona mwana waleza yaseruka alimi oyo wakaphanga ichomecho ikuti tonse tushome muli nchicho ilyo munthu aomwe isilidi janza ilyakwe oyo uthanafuthulwa alimi wali kuyanda kufuthulwa leza chinthu chomwe yachenjezya moyo wapo pamwepo bati akarumizya ambweni ikuwa alimi wali kuyanda kuchokera ndakomba ikuti uyochosya omwe aomwe wapo khamba pasi mwami ikuziva ikuti wonji wapo ndiza akandiziva na iwangu wa myaka e yonse akuziva kuti thakwe chinthu chipothu mwa munthu alimi kaphati mepo mwakuti mwakukonzya ikuba chinthu chipothu pere nekuwapopo babona ijwi eli yalo leza yakashomezya kali upuluka vazukwa ikuti walombweni vakuthambula banji awa tiyenda kunja kupaletha kuchipumbiri elyo thata kulandipheda bulunguluzi thakwe nendamba ikuti chiyopa chinthu chimwe echo chakonzya kuchita chithapuyo kuli apa kwangu kuli ndiwe akukulekera undigwisha munzira pakubika muya wako omuya kuti ubereke. Ndino tata mukubona kuti munthu aumwe inga wachita ejo umwe inga wachita. Ndakomba kuti umwe aumwe wabika manza akwe ali umwe aumwe apo bachisidwe abapengede bayoponesekwa aonya ibuyo aji ndi eji. Akuye kuti muya osalala mulemu winde mubuyake yonya lino akubamba bonse kubakamotho pofutula bantu bonse mwami popha luzibo lulimopo pothira muya osalala mwami athala yaphunga lya bantu eli. O tulangirira nduwe kuchita zinthu ziphati kumwike ibola kuchilekera buyo ikubapopo mwami yonya lino muzina lya Jesu Kristo inathu imiye tonse kumatendesu. Sena mula shoma moyo wanu onse lino ndalikuzya na mwenyezi wesu upiano obuya inga watupa ulilo unini waloro ndiyo mulumbaizya ndiyo mulumbaizya mwakati mkoro lino atulimbe anthu omwe lino tiyolangira kumuswangana chiunza mangolezya lino pomwaisigwa yamulawu mukayindibuyo kachontho pere ndi anda ikuimba lwimbo olu andinywe ya atwende ndiyo mulumbaizya atutambike manza yesu ndiyo mulumbaizya amulumbaizye gaberere wakajairwa basi zibi amumupe bulemu nyonse nobantu khambo mulowa kwakwe wakasanzya twimba tonse atiwotamika mitu yesu lino umuphayiro wakumwayika ya mukesu ju rose uyotumwaisya lizakulongezye mukesu rose kuchindi notu jisi yesu.